Butterflies every time when I see you. Come give me love, baby. It's like a paradise. I say, can you pay out? Oh, you make you love to me. You got me like cocaine. I follow you wherever I go. Got me tripping on you, baby. The sun's all decent. You can go cross it. Come on, make you right, baby. Baby, oh, baby, oh. I swear you captured my soul. When's it, oh, when's it, oh. Sometimes I don't know how to shine. Mi sete. Yangureba maso yanje naruha. Udahari sina sinzira. Yabari ya mine, oh mine. Nikama njozi. Nataka nikupe joto all night. Kama njozi, yeah, yeah. So many reasons why that it's so hard to say goodbye. Just let me hold you all night. Manjozi, you got me singing like la 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 la. I need your time, girl. Ira hurinze ngusange. I need your time, baby. La 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 la.
Ele kutoka alo. Kuna shida, kuna matata, hata tukishinda njaa. Kwani si hawatuoni tukiwa ndani tunafanya yetu. Hakuna ngori, hakuna matatizo, hata tukishinda njaa. Kwani si haiwahusu kimpango wetu. Zaidi ya mimi na wewe hakuna. Ndo maana nikikosea unanisame. Saida mina we hakuna. No mano kinkosea na kusame. Kwa sababu tumetoka mbali, yeah. Baby oh, that's why you captured my soul. Mwenzi oh, sometimes I don't know how to show it. Mi sete yo. Yohureba maso yanje naruma. Udahari sina sinzira. Your body, your mind, on my. Nika manjozi. Nataka unipe joto all night. Nika manjozi, yeah, yeah.
So many reasons why it's so hard to say goodbye.
Just let me hold you all night. Nika manjozi. You got me singing
la la la.
Come here to test.